It's time to turn the lights down and crank the music up. Let's get this Friday night party started.
Attention, attention.
Good evening, ladies and gentlemen.
All systems are go.
Check this out.
It's
heart attack.
Welcome to the show.
Welcome to the show.
We got a great show tonight.
It's showtime.
Okay, let's party.
Come on, baby.
Let's just boogie.
Y'all ready?
Let's go nuts.
All right.
Here we go.
Now, without further ado,
here comes tonight's entertainment.
DJ Spins.
Hello, Jaramash.
Ah, vipi drupi, tuko na eni hapa. Usisahau kuandika basi ya nimesahau.
Sisisahau, unaweza jisahau.
Ah, nimesahau, ati nimesahau. Umesema nimesahau, haya, nimesahau. Ah, nimesahau, ati nimesahau. Umesema nimesahau, haya, nimesahau.
Nilienda lunches bada kumanga sina wallet nimesahau kwa house. Sijabeba ID na kutana na karao. Ndani ya exam room kila kitu nimesahau. Super linipa namba jana nimesahau. Bana wanasema nasahau mara kangiri. Ndosi alinituma kwa ile ofisi. Kuvuta sana najipata niko easy. Kawaida vile wao usema ulishika mapesa ukawasahau. Na ni vile uko busy mali nimetoka sijasahau. Ndo niko focus tatupa mbao. Madui na alama ya mshangao wamesahau. Iyo ni yao, shauri yao.
Ah, nimesahau, ati nimesahau. Umesema nimesahau, haya, nimesahau. Ah, nimesahau, ati nimesahau. Umesema nimesahau.
Hey, 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 baby. Kuna kitu mimi nataka kusema. Nataka kusema. Niamini nikikwambia I need you.
Hey, 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 baby. Kuna kitu mimi nataka
kwambia mimi na kupenda. Kila wakati mimi na kufia kufana. Nikikuangalia pia nasikia kulia. Story yangu ile mbulisikia. Na ile message ulisoma kwa simu. Mystery ilitoka wapi. Kuzani madui wangu wali niseti. Mapenzi yetu ya ishe kweli.
Je t'aime. Uko na vitu mimi nazipenda sana. Nikikuangalia baby nasikia kulia. Tabia yako kweli mia nivu. Amini nikikwambia I love you je t'aime. Uko na vitu mimi nazipenda sana. Nikikuangalia baby nasikia kulia. Tabia yako ya nilitia. Na ile lipstick ulipata kwa shati yangu. Mystery ilitoka wapi. Nadhani madui wangu waliniseti. Mapenzi yetu yaishe kweli.
Mipango kadhaa ni kupeleke mjini. Najua imekuwa ni vigumu kuniamini. Lakini sasa mimi najua nataka nini. Ni wewe umenishikilia tight kama injili. Siku za kwanza hata bila hii rekodi mbili. Lakini nataka kubadili mwenendo. Umenitibu vizuri na unastahili upendo. Siwezi shangaa ukataa kunichukua juu yale nimetenda. Si wengi wanaweza vumilia. Nimepiga magoti mpaka nimebuy makeups. Sababu baby mimi nataka staki break up. Iwe two time, iwe one time. Bado after everything nataka you fine.
Sina sita love us. Every time we are undercovers. Baby unanipa love hangover. Ndiyo mana we are. Bed City Lamas. Every time we are undercovers, baby, you nanipa love hangover. Dear mana, we are Bed City Lamas.
Hini barua yangu ya maisha tunashare. Haitatumwa na posta juu itakuwa on air. Nikasikia ugoro wangu unazateketea juu siku kujua kitambo tulipatana beef. Lakini mimi nahisi unastahili hizi sifa. Sijui niseme vipi uone upendo juu napokuwa hapa sikuonyeshi kwa matendo. Naomba msamaha kama mimi ku take for granted. Ama nishawahi sema kitu ka feel unwanted. Hata kasta yako na dim bado ina shine. Nakumbuka kila morning nipa another funny smile. Siwezi kusahau napenda kuishi fashion style. Wakati unaenda na tuwa soon to graduate. Kabla tufanya hivyo na umba tu nipiwe moja date. Nipiwe moja date. Sini razita lovers.
Every time we are undercovers, baby unanipa love hangover. Ndiyo mana we are dead city lovers. Every time we are undercovers, baby unanipa love hangover. Ndiyo mana we are
hits and whispers magnetic stand. Walking so romantic with a book in her hand. I caught her eyes, she dropped it. What a man has gotta do is what a man has gotta do. I picked it. The sunshine as a shadow hits and whispers magnetic stand. Walking so romantic with a book in her hand. I caught her eyes, she dropped it. What a man has gotta do is what a man has gotta do. I picked it. With an ice cream cone in her hand as she licked it. I said, yo, my name's a boss. She said,
I know you're that hip hop. You lost a blow from Milan Lazo.
I had my chance. It's so amazing. A queen girl like you, I couldn't rap in the king. If there's a fight over you, I eat them seats inside the ring. Don't get confused with my bling bling bling. Now cruise control, ready to pull the trigger. As she passed me by like the far side, she stressed when I see you again, when I meet you again, when I ain't know it's gonna go, you know it's sunshine. Let me give you a full satisfaction. Give me a minute while I think. The night calls of action. It ain't a full sunshine without water splashing. You're so attractive, sparkling so seductive. You got every part of me awake and active. She got me high black, he'll roam on like go-go. Her love and encompasses me like drug of Agropole. Sparkling up the neighborhoods of Ilala Zone.
Sunshine, we keep it rocking. We ain't stopping until the early morning. Sunshine.
Kaka fala na shika asira. Goodbye kwa presenter kileta fitina. Unatambua lugha yangu misi bongi kichina. Wanajua ni maheta misi taji majina. Vipaji na vina hawaezi tupima. Duliani na saka kwenye biti ya mosioka. Tunawapa mawaidha usijembangaiza. Tuna grab ma medali, tuna rap tunde vali. Bila club tunapare piga lap maskani. Tukufa kwa safari sio basi wala gari. Mashua na bahari vitu sakishua kifahari. Sakishua kifahari. Yeah yeah.
Something wrong.
kuna peace, kuna this, kuna that, lakini hawone kwa media.
Fashion excuse ya kutembea uchi. Una jago gubu neti AK-47. Unacheza na yo tennis. Ni ruhusu, nionge kuhusu dudu ya kususu. CD nazu ya ukimwi lakini hajwa ponea siri ya Mungu ukizini. Bible kwa mkono, mtakatifu. Wana ni singizi ya mtakakitu. Nikisha ubiri na taka zaka. Ziboe wa jandora LOV salvation zaidi ya Sunday peke, bega peni kumpe. Nyonde, haita choroka. Scarecrow ikiwa handsome. Gospel of fear kubiri moto ya jehanam. Badala ya upenda Yesu am ya kwa mta chamja hamna. Yesu walipokamna salvation. Kuokoka ni leo si kesho. Utapokea kenye mimi ni na nation.
Kuna God, kuna God, kuna peace, kuna this, kuna that, lakini hawone kwa media.
Tanya hizi my excuses. Sin to the stone that the builder refuses. Juliani yuko kwenye meda na sisi. When in any kama ujui chapter na verses. Na walk na Jesus, na capture masses. Pia Jesus knows this. Mungu baba, unahitaji kuwa conscious. Unaposafa, unahitaji Moses. Amali kwa cross, yes, kujia clip kwa kasis. Nonsense, so yo. Pata makazi cheda, bila njia halali. Make sure ulale, bado ni siku njema. Sikiza tunachosema, chakulia kili dema. Unapovuka mwizi. Bando sito na sito, cheesy, cheesy.
Kuna God, kuna God, kuna peace, kuna this, kuna that, lakini hawone kwa media.
Kuna hope na aga, something
more. Kuna God, kuna God, kuna peace, kuna this, kuna that, lakini hawone kwa media.
Na pingu umekuja kuwapa milazo kwa stali ya genge na malabiti. Kama nampenda pingu basi sema Mleke mama. Kama namfloji wakala sema Ojo sana. Napenda vile mna vitu kubari na jutu kupa moja. Kama niliwa uzi basi sore wote tuwewa moja. Tuwimbe tucheze wajanju seme Tukupa moja. Lekota lekoko wa malavita. Upo juu sana. Kama muna tupenda na situ na wapenda. Wate mikono uji say hi. Isi love kwa mameni na matu. Wate mikono uji say hi. Kama muna tupenda say hi. Tikisa mikono uji say hi. Kama muna tupenda say hi.
Wena katika viuno, wena upenda mvinyo. Eti kwenye kovabo na pigu na mimi nimo na nimo kwa wale wote wako taiti wabishi. Tena wasio na chuki ma bifu kijinga kwetu sisa zina maendeleo. Kama mekosa nikosoe nipate mwelekeo. Na hiyo ni leo mpaka kesho. Mkali ata wanyesha zaidi waka uwezo. Amani kwa Mike Munga song kwa buruburu. Mungu ongeza mani azidi kukupa nulu. Mindo pingu chiptopu ndo chama rangu. Mabibo nyumbani pwangu na hizo ndo sela zangu.
Kama muna tupenda na situ na wapenda. Wate mikono uji say hi. Isi love kwa mameni na matu. Wate mikono uji say hi. Kama muna tupenda say hi. Tikisa mikono uji say hi. Kama muna tupenda say hi.
Jamia bongo na kimbea ndene mwili. Na scan kan kwa juna soni kata rugi chini. Zanto funga watu na pingu. Misi na mchezo na shika kila siku. Upendo kila mali mambo fiti. Nairobi vitu wenda hivi. na amka na piga mswaki, naingia studio naendelea na kazi. Chaki bao misezi wanyima nzaya nini we kula shiba. Shikilia wako minkona wangu, beba wako minkona wangu. Bade kila mtu anapotea, bade anusu saa kila mtu anatokea. Na uso za furaha kila mtu anacheka, mwili metulia kuna kitu ya kutema.
Jena mina tupenda na sati na wapenda, wate mikono njise. Isi mdamu kwa mameni na matu, wate mikono njise.
Jakua
nishi na yeye kila kitu anachotaka
mimi tafanya,
waseme tu vile wanavyotaka, kwani kwa kiani mimi
kwake nimefika.
Namtaka yeye nishi na yeye kila siku tuwe kama
chanda na pete,
anishike mkono na mimi nimfuate kokote aendako.
Nishike mkono,
anishike mkono na mimi nimfuate kokote aendako.
Nishike mkono,
anishike mkono na mimi nimfuate kokote aendako. Oh oh,
tayari nishampata wangu.
Kila usiku,
usiku.
Mi huwaga na bidii na kile ninataka.
huyo Charlie amenibamba sana si kwa sababu ana mali anang'ara power Monday masuti kila weekend baggy jeans na booty mtaani kila mudhi amuheshimu jaribu kuniguza na shiko na wazimu wanasema mi nimetupa mbao sasa juchuma ni moto na bado na ipapasa baridi ndio hawa mamanzi wanahisi kila wakati kila dakika ya wiki juu matali zao washaje kwa vile mi nataka na kila kitu nataja lazima naipata nataka hasla ananikamata roughneck jamana anapata kitu smarta smarta
una vitu mi ulike
roho kama sindiria na ukinikosa siku moja wanililia nisha kuchanganisha unaona mbili mbili ni cheki tunambie unaona nini viatu kwa mafuta pia mavazi na bado nanukia marashi na bonds kwenye club na mabeste wangu wote ni nina choku kwa picha match to warong
vitu miulai vile umeniza kauna nipasai
sana ndo nimeandika ibarua mtu vile nafanya hope uko nyeri bado mnakazana kabla niendelee salimia zina mother ndo nfinfin nililala kile mwali nchukua kaniweka kama brother kanipatia mavazi na kitu ya kumanga tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi huku Nairobi nimejua watu wengi wengine wazuri wengine wanipendi sijali majengo linifunza kakijeshi huku kalif muenda jino moja ama bezi ya masidi kushikisha gomba doi kingia nitakuja kuwaona kina Omari kina Zuma kina Zoa we wasalimie na uambie niko poa Niko poa
Friday and Saturday. wabilenge wakenge kenge hakuna venye yuataka wembe apate mwewe maze klandesi wapete so sidani ya kwamba umeangukia cause unaweza pata mwenye ako mamenopause hebu ngoja pause usiwe na jipose yene ule ule mwenye huwa na mapose klande msomi klande homie klande mwenye huroll like in a Johnny klande copy klande chopi klande softy na mwingine ni ngori kuna wa profit kuna wa loss kuna wa off peak na kuna wa boss kati ya how what where do you fall here we go sing along let's go
come klande wa Monday klande wa Tuesday Wednesday ako kwa klamba kitafuta yule klande wa Thursday na klande wa Friday na Thursday na Sunday
kula.
Asi hivi juzi juzi ulikuwa na shughuli, mtawa pili tena simbali, ulikuwa na bila unawali. Basi na mimi nikajiunga pale pale kupiga mpunga, watu wakajipanga, nikaanza kwa tonge na nyamani na matonge. Nikasema sijali, nikatoa pesa mfukoni, nikanunua mayai. Kilichofuata watu wa wakai, usiniseme
Kapungala, Papa Fololo, the king of Kapungala, Kapungala Ngala.
Oh, we, hey, ay, 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 ay,
mina tupa nyuma. Kusema sema na kutia tumbe zote mina tupa nyuma. Kukuna mlumbula na kutoa pia mina tupa nyuma. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Wale ni tukisote nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Fuata nyo zangu nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Uyuni na kutia tope zote mina tupa nyuma. Hata kuna na kukata waya zote mina tupa nyuma. Kunoga noga na kudona dona zote mina tupa nyuma. Ulevi, 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 ulevi mina tupa nyuma. Nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Ole ni tukiso. Nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Fuata nyayo zangu. Nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata. Minapenda watoto. Minapenda kuimba. Minapenda kuenda chat. Na kuomba ndimi nitakatakata. Minapenda kutoa. Minapenda kusifu. Minapenda kuenda chat. Na kuomba ndimi nitakatakata.